Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakhi rabbi hiddibe iwde studio tamani ono jam hande aljumaare 3 octobre 2014 sappo jeɗɗiyam jaɓɓuri masilma capanɗe nayyi e jolde studio tamani maison la presse min goni Bocar Sori woni ɗo kabaruji ɗo Salimi Diawara to ɓoggi janɗe to on compétiteur dow wiide nden ko laamu o yoppiti jihadingue burdame bonɗo memine laamu biyeteɗo Mohamed Zeydi Aguisa mayga ko en waɗi haala fa sanne e mette hono walde humanide tabintingol hakkeji yimɓe ley mali nde en hollitide ɗum beete hande tawno kasunkoɓe gaw coɓɓitima fa keeɓi yaltude suudu kasundu en ley mabɓe tato nanga nangitama goto mayi hen nden sappo ɓe en ka fo heddiɓe kafa nokki hendu soldasi en ministre ɗon e loni kasen ɗon jeenoyo mayi ley jamma mobilaji mabɓe tati du en bonnama no boniri kan hakkunde menaka kañe en songo laamu o ley laamu gawto en bisimilla moɗon studio tamani joni kabaru kurɗo joni yettike min ɗo joni wiide hono yiɗirde haala leydi France wiyetede RFI ndi en yiiɗi wiide holliti wini ministre malikiɗɗo biyeteɗo Soumaila Boubou Mayga o ana e juuɗe toon en nde gendi France wotiri mbiyeteɗo Nanterre gam kabaru yurku yurku gannoɗo hakkunde makko e biyeteɗo Michel Tomi o en nden no hollitidde Alkamsari Keñe en Mohamed Zeini Aguisa Mayga kanko mo yaltinama kasu laamu e laamu o jaati yaltinimo soldasi nden no larme mali kañum nangunomo so gaddimo nden fa bamakoɗo en dow ñingano o ñinganoma dartude e hono darude e darande emmenela sukaɓe haɓontoɓe ɗum ena ley wuuro fo mbiyetego forgo ngo keɗeɗe Ousmane Dikko
Mohamed Zeini Aguisa Mayga nanganoma forgo bangge gaaw ko emela holliti yo goto e heƴaɓe muɗum ley battiɗiɗoɓe gannoɗo Alger ɗe jalade ko guɓa ngal holliti Zeini mela e janaɗo forgo fa o juulo e layya hono ministre Mali kumaniɗe ndenaki leydi ndi holliti Mohamed Zeini Aguisa Mayga o naati e juuɗe batta mo wonduno e waltinde hakkillaji suka fa o natin ɗumɓe e guɓe kaɓatoɗe ɗe ɗum ne yadata e ko hawrano ko ɗum laatiki sababu so jama buranimo e ley ko o nanga ko dalili tentiniɗo heɓama makko hollitinde anniya golle makko nden no laami leydi kolliti Mohamed Zeini Aguisa Mayga o yoppama batte yidde kawral ɓiɓɓe leydi fa kaldal ngal heɓa no laatoro e dow yamirore walloɓe hen aduna ministre ma holliti weltima hono ko o yoppita ko walde oni nde wi ana darda gueɗe ɗiɗi ɗe fo tinno fa kaldal gondalgal ngal heɓa no laatoro
haala heewi ley mali e gam hono ko bonɗo anniyaji Mohamed Zeini Aguisa Mayga yoppita iwde e kasko ena fay baale kumaniɗe renugol hakkeji yimɓe ɗo ena ɗon dewi nden no saabi de hollitama birema koni kanko mo hoorejo walde nde enno holliti wiide o ɓeydanama hunde fof no jo e yuɓɓo hono tumanoɓe waɗude bonandaji ley mali ɓe so joppa ndenno o wiidu en abbaɗa kawral tabitata ley mali to e dow saria ɗo so sariyaji ɗowtanaka keɗɗe Oumar Waygalo
sa ƴeewi ɗum yedda sariyaji addanara Allah ndu fou hono ɓe yimɓe ele bondireɓe kana yoppede fefe so tawede hono kaldaɗe kawral ana wonda le leydi ndi ana hani yoppede saria golla golle muɗum dow mabɓe saabi wakkati joni o sa ƴeewi koɓe gaɗi ɗum woni hono yoppitere o neɗɗo bondereje ko e ɗum hollita wiide hono wayde ñangguere woni e leydi meɗen ndi mine min kollita wiide ɗum weela e min fe seeɗa no kaldale kawral tawira le leydi fou ɗum hana haɗɗude ɗum woni saria gollude golle muɗum minen ɗum woni hono yimɓele huminiɓe haqqeji ɓiɓɓe adama ndi addanara Allah ndu fou min mbiya miɗen tawda jaadi famani heɓa ɗum woni jaam e deƴƴere ley nokku o ka laamu ana hani darade darde muɗum tawde ɓe gondi e kaldale kawral ngal fofadi ɓe nangguira saria ɗum woni caggal junngo
sakkiram iɗen dardu on neltoro min miijango moɗon e ley helloji facebook e twitter e studio tamani ɗi on jarama kasunkoɓe sappo en nayon dogui yaltile yaltude kasu gawo beete hande wakkati 6h taton e nangama e ley mabɓe nden ɗo goto ka mayi hen jaate sappo woɓɓeɓe ena kañum nokki hendu ɓooyi jama o holliti du nden no gardi en ɓe ena jaate en jeebi ɗum soɓe keeɓi yaltude eɓe suggulla mawɗo pati hono muɗum wara ndenako soɓe min ndenago mabɓe to an hulɓini en Soumaila kanko biyeteɗo keƴaɗo studio tamani e Soumaila Mayga kanko mo landodiri e Oumar Mayga nden no gawo ke goto keɗoɗe Oumar Waygalo
je crois que c'est une sa landiki kam fu mi wiyan hunde ɗum haybaka fa gaso sona ɗum hono watta hono o kaso ɗum woni gonɗo ɗo gawo ɗo ɓooya furdu ko moƴƴintina hono watta so kasum koɓɓe doga sa ƴeewi fa tawno hono wonɗo golleji ɗi jottaki ley hen fa gasa laamu ana hani ƴewtude ɗin golleji fo gollitoɗin du saabi sa ƴeewi hande no gawo e manggal muɗum fo woni ko wala dow deƴƴere saabi ɓe yimɓele gartaɓe ɗe kasotoɓe aɗa andi wona maire yoppiɓe toon kay neɗɗo anda furdu bonandaji koɓe mbawi wadde ɗum woni ley nokku o handen hande o laamu ana hani darade darde muɗum ƴawno watta fo ɗum wonon kasu gonɗi le mali di furdube jaw no be jogirto di faadi gassa fati hono di bonandaaji ngada kasen le leedi meede
truc comme ça chou
bete hande jamba mawdo fewtina ma soldat sen ministre mabbe en non ne wattu mobile mabbe nden imudi e bombure e nden waterne en non iran wonde e leedi wadi en deli une man ton e menaka ana 40 km ji temedere himbe jeno yo mayi hen be fudu leedi jerbe je ya mobile ji tati kalki ma hen nden imrana kelumay ga kango ma dandu dire ibrahim may ga kango ma journaliste goto jodi do ansongo nden no kedo den umar wegalu
kambe dum non yimbe le ministre ngombe do menaka do be yuri do menaka do be gandi gawo to faabe jaw hono be kibiro to ton nyamduuji holi taw wede on wakkati fudube chaami dum woni hono yimbe le bonde rebbe en tuufi hono bombeje le laawi di jaati bonni le hen mobilaji mabbe do holi taw wede wakkati jono yimbe jeenoyo keddi le hen won taton dum barmube le hen mobilaji tati dum bonni le hen on wakkati fudube pujji habude dum woni hono yimbe le bonde rebbe faande anda ka hebe ngadi o golle dum woni yella emene laana yotta dum woni mu jawo na hono bandiji guddi anton minen do an songo do min je hono diwoji di kana diwo do to kan way tayde di jari nokkuji goddi kasen antun hollita wede wakkati joni o ka do wonono kambe yimbe le ministre mabbe gonde yardude ton to bonando wetto sembe
ministre hakkunde mali kanyen leedel goddo Abdoulaye Diop kanko mo yidi bete hande hejjabe en leedel goddo jodi le man do do woni ambassadeur en kulba dum wadi o wi kaldal aljengal en rima woni so Allah jabi e le hono kanko e hakkille makko faiso tidallaaji an goddo holliti dundu wiide mali an anni walde region fu yalan tabitale joka hagitere mudum bangal en joka hon yirwere mudu kedde Ousmane Diko
tagali batuji lam mali warti mijike holiti ko yidi so yeli windide e do sisiliji mijadi fu hokki bindande de federeruntinobe be ko yidi so yeli yo holitinde le politika ko kominaji lamo e himi hore mu en e fawarde e region ngaji di en hokka lamabe dole wi mu en du nata e jate men koliti larme goto heddoto e leleedi ndi nayi e bamtude hore mun andi maku lam mandi fi inoro mu jabaale dum kafe milen koli cakite deedu
sakira min jaar region ngay faaje ko wadani en kenya accident bondo woni ko wadi faama den no dum e le lam sigasto en ana wara ton e sigasto climat chapande jeego kamiyoru den no holdu no luumo ko be doppi to e jande pon goto so sabintini o kasara bondo yimbe didon keddima hen den hollam dorbo o kanyu kan nokki hendu boyi sandarma en du podi horgol ton Kenya leydi Suisse bamani e region sigas o haade faa tabintina to en projet mawdo jollo han ko tebe bangal yirmingol kebe golleji tirsudi ton kewdi nafoore nenno hono golleji nen kabbidi e manguro pompiter nen faa hono jallo nyamele kewda e ley lewru octobre dum warta faa dum tabita ton kuli koron ko be jalti fa heewi den no bete hande dun faabe joodima damal gollirde gouverneur to ela faabe kulita mette mabbe kambe dum wiide mali feccetaake haana feccede be jabaali mi leendi fecce abada o jekko jali e jama o fuddo sukaabe kanye e rewbe laawi dabereji jirwinirde kebe region kuli korode ena poddi ena landinede fa yirbere yaadine e jo e le dental de region ngaji di ena leydi belgique kanyu tuugi projet o ena paabo todo hono haggetere jaanyeli to ena dan han ko te nyimi nyibinde haggetere dum e des en kutkoro ko koti sugabe temede taton janginama lise jangannobe lise jenne ben kanyu diwama fa labi gam du mabbe njawti jamma holitede jande ande nono jangobe jande science ben buri fu dum wi ribe lesabi temedere mabbe ngoni hen joni go o woni go o denno e le hono be hono dum wada le lise jenne to eno gelam udita e le hitade 2008 ne en classe ji tati tan be janganno le mudum ton anni haji mawdi bamama kujala fa en jofa ngundam bondam jokon sugabe habe mudum waldende wana jallawitide asdab kan kanyu jaten dum bami so tugi o do golle de fuddiri dum humbitinde rewbe den no muyninobe enade no kani jok hono muyinirde boyri sukabe fa dum heba nafude be en e lengurda mabbe beta hande goldirde gouverneur motito en fa ba muya mawdo fewtinama yimbe be keba ngureji kanyu e bawde yimbe nyakube dum en to en baldirama to cenorde fa yewi lewru ballondirandu en fecciama jokka hono jonte tati fa baliki en mballe rewbe sukabe note nyakube den pati kanyu en dunjebe sukabe paabe joka hono kebira golleji joka ile laamu wayno hollite sakiba on computerbe wiide hande hono hollite kanko ministre meden kiddo biete Ousmane Boubé Maiga o mo e juude leydi France ngam mo nangi dama e yurku hono kanko e hakkune makko e Michel Tomi bete hande hollitide hono fu gono joka laamu o yoppiti jihaya kila kenya ye jaadi ngam mawdo biete de Zeni Agissa Maiga den kanko hala makko tan mo hala mo woni dow e kunde bibbe kala leydi meden kala bete hande kuma hollitide gawon kobe kasum ko mu sappo e nay won ko jaltito en nan nan be ka on dogi anay lawol fa hande nokki hindu tato nangita to enna den holita mo goto ka mayi on jarama e hedade